Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Heɗiɓe studio tamani oɗo saha sakiko moɗo Usman Diko haalanton kabaruji gonɗi ɗeɗi petin jara woni to ɓoggi janɗe to. UNICEF waran daɗɗude heeƴo heso fewde sukaaɓe Mali. Jande hono jawdi ngo heeƴo ley duuɓi joyi ana hawra e millionji $333 ko warata e milliardji $1,000 CFA ngo faabata cellal nguure jande fawarde laaɓal kañum e cenan ley leydi men. Wadde Nations Unies andini ko woni e ley projet o beeta hennde ɗo Bamako ɗo. Heƴaɓe UNICEF ɗo Mali ɗo mbi ngo heeƴo ɓuy tan saɗɗa. Baale haala nana e laamu gaawo ana gondi e batu fa dawrida no sariya laatorto gonga du heɓe. Hono passeport keso yaltinama hannden o passeport ana serti e kiɗɗo o. Yo ɗi woni kabaruji ɗi men kalanto hannde bisimilla mawɗon e dow studio tamani. UNICEF waran daɗɗude heeƴo heso fewde e sukaaɓe Mali. Jawdi ngo heeƴo ley duuɓi joyi ana hawra e millionji $333 ko warata e milliardji $1,000 CFA cellal nguure jande ndiyam cenam ndenagu suka no ndenagu sukaaɓe politique fawarde e gollidal kala woni golle ngoɗo heeƴo. Yimaɗe mum yo ɓuytude hono keeriyantako le nawtorade gollirɗe leydi heedi keredi huudu ɗum ɓuuri aywinade. Keɗoɗen Oumar Waygalo fa ɓeydoroɗen faamu.
Temedere fo sappo ɗi fulle eto jawdi laamu ngo an nayiri bangal cellal jande ñamde fa haara sukaɓe ka fa hande hakkeji sukaɓe ɗum jogui tiɗallaji le leydi meɗen ndi. Le sukaɓe temedere ɗaloɓe adna fo capanɗe jaɗɗon ɓe fa tawan ko laati sababu mabɓe yo ñaw ɓuɓalla deeɗi dogoji kañe e wayde ñamde fa haara. Ɗo Mali ɗo sukaɓe ngala hitande fa yetto yo duuɓi jeyi sappo e taton ɓe fa tawan jogui tiɗallaji wattu joni o ñamde fa haara. Ko foti millionji ɗiɗi e uyinaji temedɗi le ɓeɗo sukaɓe goni ko jangata l'école wattu joni o. Sukaɓe famarɓe jangoɓe l'école ɓe ngala duuɓi jeɗɗi temedere fa tawan capantato e jaɗɗon ɓe fo keɓata ƴaɓade jande ley leyire. Ɗiɗo tiɗalaji furɗo sukaɓe rewɓe ɗo ɗum ɓuuri matede. Ɓe sa ɓami ley sappo fo a tawan jeegom ɓe fo gattete dewle ila keɓa e duuɓi sappo e jetti. Fa hannden ko imu gongol holliti wiɗɗo Mali ɗo sa ɓami rewɓele ɓe ley sappo fo a tawan jeenoyonɓe fo yo haddaɓe. Wattu joni o sukaɓeɓe jogui tiɗallaji saabi de sa ɓami ko yaata millionji ɗiɗi e feccere suka kañi en goni ko keɓata ko ƴaɓɓoto dollar goote ɓuccande noga e joyyi ley ñalawma. Ɓeɗo sukaɓe tampi wakkati joni o sanne nayirade bangal cellal ñamde fa haara kañi hebde ndiyam ceniɗam fa yettoyonoɓe kaani jangguinirede enoɓe kaani haybirede. Ɗiɗo tiɗalaji furdu e laamu moto kañi e laamu sigaso ɗum ɓuuri matede. Le sa ha leydi meɗen ndi tumbutu gawo kañi e kidalɓe ko yimɓele gomɓe tonɓe sa ɓamide temedere fa tawan sappo e joyonɓe ɓen goni honoɓe tiɗalaji wayde ñamde fa haara woni e muɗum en. Ɓeɗo jogui tiɗalaji goɗɗi kase ɗum woni nayiriɗi bangal jande kañe e cellal.
Hono walde Nations Unies andini ko woni ley projet o beeta hannde ɗo Bamako ɗo. Hooreɓe UNICEF ɗo Mali ɗo mbi ngo heeƴo wallan yirwere ɓuytandu saɗɗa le leydi meɗen ndi. Ismaïl Maïga mo UNICEF o haalde e Mouhamadou Touré keɗɗenna Ousmane Niali Bouli.
Ce programme s'articule
ngo heeƴo ana fawi dow calɗi jeɗɗi cellal ñaw sida ndiyam cenam nguure jande haybude sukaaɓe dawridinde e yimɓe fa warde e politikaku. Won heeƴoji mballoji ɗi kabaruji hono daraniɓe kabaru towtingol ndimu daranimɓe yettingol kabaru fa yirere waɗa daranimɓe kabaruji wonɓe caggal Mali kañe walloɓeɗen fuu gon e wallude heeƴo ngo. Hakkille mabɓe wondu e wallude sukaaɓe. Ngo heeƴo golleji mun kuuɓan ley Mali fuu. Wattu joni o fuɗɗi golleji les régions sigaso kay motti gawo e tumbuto le en nokkuje fuu ɓurɓe hande wallede ɓen ɓe dartata tafon. Min gollide muɓɓen fa min keɓa notade hanɓe wallede
pour être plus proche des communautés.
Kala ko jiɗɗo hokkude hakkillaji moɗon pooɗe fa e dow bomale men Facebook na Twitter dow studio tamani. Hono kaltidal baale haala nane en wara wadde ley ñalaɗe garoje ɗe ley laamu gaawo o. Yo ɗum dabare wongo ley golleji kawral deƴere e dewrentinal ngal. Ɓe kaldan du downo sariya tawangal ngal wallirta fa gonga heɓe hakkeji totte fa warde e teeɗade hono torraji pillotoɗi. Moussa kanko Moussa Souma Maïga Amir Gaawo o haalde Fatumata Tegola. Keɗoɗenna Mamadou Samba Seku.
yo ɗum gollirɗe momin noddiri nokku dabare kaldal pelle haalanana en bangal sariya tawangal faanda muɗum yo faabude yimɓele torraɓe leyti ɗallaji hitande 2012 ɗi bangal landinal talki mabɓe sariya ma hollude ɓe ɗati nafooji faham bangal sariya tawangal dow nuyle mum nayyi hakkeji bangal sariya hakkeji bangal gonga hakkeji bangal joddi hakkeji bangal hadde hono ɗum gollirɗe nde ana waɗana jikke fasanne yimɓele heɓe ena wondi e mabɓe hakkille hono mbimi ni yo ɗum gollirɗe mo golleji mum fawi dow sariya tawangal salla jaam e deƴƴere ana taɓɓita sifa hono ni ɓeydari amen bangal golleji talkudu signinano ɗum
hono wattu wulare woni ko bamako ɗo yimɓe hewɓe toroto batte taƴugol courant saatu fu katiɗal ana wadda hono ko wiyete bonandaji kaaki kewɗi hoore askoma Coulibaly Salima Tadiara wi o kabaru heedan heɓanaka jokola heedi idem to nden no hoore ɓe muɗum an kani huncadde ɗu hoore fa sanne wonko haaldi e mumini sendebu keɗoɗen ɓe
hitaane fuu courant ana heewi taƴeeɗe le o wattu meɗen lanndo so kaake ɗi ɓeydaama so tawee ɗum torraaji yimɓeele ɓe ana wattana hakkille kaakeeji lobbi yimɓe ana bonna le taƴugol courangaaji jonndi mum ndun yaafa saabi de haala mum ana heewi tawigol ngol ana gurɓito ana waawi taweede jenngi le o wattu wala ko yimɓe mbaawani keɓal énergie ana ɓeydo yaade taweede yimɓeele ɓe kaalisi mum'en ana bonna wakkati fuu wala ko ɓuytoto le koɓe joɓata ɗum ana waɗa hitaane fuu wala dabare ko mali fii dow mum dabareeji lobbi ana kaani fiyeede nayirɗi banngal kaaki yala ɗiɗo torraaji ana timma
lebbi ɗiɗi hannden ko oɗo journaliste sphinx majji ila noga jeena lewru janvier nde fa hannde wala fuu ko o anndana wala fuu du sorfere heɓa nde e horugol le majjugol Birama Touré nonno fedde darani nde faabagol fa oɗo journaliste yiite wii kanankoɓe leydi ni tekkinaali kumol fa sanne le dartugol makko hono Kassum Tarawre ballo Birama Touré haalde e Intala Agbilal keɗoɗenno Ousmane Yali Bouly
ko mbawmi wiide hunde fuu laamu o waɗay ko waawi fuu fa o yiite ɗe sire 9e arrondissement kañum kalfinaaɗo tewtidema hunde fuu yiyaaka ko golli fa heɓa o yiite wala bawɗe du ko tewtiram to manngal paɗen kuminiiɓe sariyaji daraniiɓe ɗum ɓeydu wala fuu ko maata ɗum waɗi ministre an haani landiteede kañum wiino en waɗan ko waawi fuu e tewtugol gollidinɗo amen o ta ndaari laamunkoɓe soobe fuu ɓe ngaɗa hono o yitirte lebbi ɗiɗi caggal ko lalli ana haani wiye anni ko waɗa anni ko heɓaaka waɗeede ni ko haani waɗeede fa o yiite ɗum fuu ko waɗa hen wala e tewtugol ngol wala koɓe kollidi koɓe ngaɗi e tewtugol ngol e ɗum metti haalde fewde laamu o wiiɓe gonduɓe e soobe
hono passeport keso ana waawi heɓeede gollirde polisiire keeri leydi meeɗen ndi anndini ɗum beete hannde ɗo bamako ɗo wonko ɓeyda e oɗo passeport mo wadda e kiɗɗo oodu kanko Moudoussou arbi directeur policiere nde o haaldi e Juliette Coulibaly keɗoɗenno Ousmane Yali Bouly
c'est un passeport qui a des éléments additionnels
o passeport wonko ɓeyda e makko ko walano e arandejo o no moƴƴinirani o wawa gemminede heɓudemo wona ko tiiɗi kajaɗomo fuu yanɗo agence éco banque woni le agence fuu mo jottiɗa a hollete daraniɓe kabaru mum ɓen en kalanete ko kanɗa wadde fa keɓa passeport ko ɓe mbiyata ivosaire sina yoɓɓi ujunaji sappo e goho fuu nden ɓe kokkati ivosaire ɗum hollata aɗa wawi heɓude passeport keso o nde ivosaire o naati e juuɗe ma fuu aɗa wawi yaɗɗo police en daraniɓe kabaru mum ɗum woni direction police frontiére ɓen gaɗan ko heddi e hen ko ɗum fuu fa ndenaka waɗa heddi keɓal mum e heɓoɓe ɗum
fuucompatriote
Union européenne e Royaume Uni goni faabotoɓe studio tamani
sen garti e kabaruji région ngaji meɗen tan keɓen faamu tan hono ten jaadi to Tombouctou to ambulance Tombouctou suutama le ngallure nde ka guyka waɗi damal hono Sescom Sankore ko joom en kaɓorɗe taton golli o ambulance yo kannoɗo naɓude hono fikkoɓe ɓen yambere joyoɓerɗe siné ado tilike keño to Koulikoro to le balɗe tati sinémaji kollama ndenno mbalinkoɓe kañum eɓe runda afrique golloɓe cinéma fuu kawri hen guɓala wala ha darani nde yambere fa hokka cinéma doole hono ñalade sukaɓe chrétien en jambina ñalade sukaɓe chrétien jambinaɗe ɗe timmi beete hannde to kuccala to ko ɓatoto sukaɓe temede jettom ɓe duuɓi jeegom yaade sappo e nayyi wonɓe le région Sigasso e Ségou Moɓodi e oɗo batu sisili muɗum hikka o yo hinne ana wodani jomiraɓe yo hokkude sukaɓeɓe hakkillantako no gorra le hinne yurmede e yaafamuya yo joseel Sigasso daranide ɗeɗo yambere ko buri horebe chapantato baade rewbe kanyu e inde andite en baddi do torraji kewtoji rewbe faawarde e nobbe ballire walde rewbe sarobe de kanyu e gollirde yirwere aduna leedi Espagne darani o do batu balde didi fa hono hawrube beedu andana no joqorto rewbe e torraji kewti do do kaddude di do kabaruji hande kedde hedaade yewtere ma ana yeso yenji jango
sido tamani